ekhaya lapho kuzoba mnandi bo. Ngiyajabula mina wo ngoba ngizojayiva mina nawe sithandwa sami akekho fana nawe.